E descado, 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 descado.
Nakupenda, baby, kujani kushike, unipe busu tuzinemu. I wish you uje hapa kwangu, jimanyi ntina kutaka. You're wonderful, kubagara, natamani kuwa na wewe ni kukowe. Watu waseme watatoka nze subayo, magagi milavo uwe nami. Nobody can give you love or see you mimi ukweli. They hate me because of you. They watch my nti bebo njagala. I was born because of you. And I promise to be with you. Baby, you're my one and only forever and ever. Yange jango vitare, yona jango vitare. Bebe jango vitare, yona jango vitare. Yange jango vitare, yona jango vitare. Bebe jango vitare, yona jango vitare. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, zinamu. Zinamu, chezamu, chezamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Bebe jange jona ritware. If you want it, yengine uchukue. Azana nye chilma nye nguno mkunda. Tiari okubaya na nye nifukunda. Kubanga you're so beautiful. Yange jango mitware, yona jango mitware. Baby jango mitware, yona jango mitware. Yange jango mitware, yona jango mitware. Baby jango. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, zinamu. Zinamu, chezamu, chezamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu.
You're the best himself.